sebenza bagqoka kahle kanjena. Umkaya wami usebenza bagqoka kahle kanjena. Umkaya wami usebenza bagqoka kahle kanjena. Washintsha amakhavela, washintsha ama-abhitha wemfana le. Yey wena, wololo. Umfana wami usebenza bagqoka kahle kanjena. Wololo.
You ain't a baby, baby.